Usalama, Usalama,
Usalama, Usalama, uko wapi? Usalama, 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 uko wapi? Usalama,
dunia nzima yauliza, uko wapi? Usalama, dunia nzima yauliza, uko wapi? Usalama. Usalama hata wa Kenya wanauliza uko wapi usalama. Viongozi wanauliza uko wapi usalama. Viongozi wanauliza uko wapi usalama.
Usalama, usalama, uko wapi usalama.
Burundi wanauliza uko wapi usalama. Rwanda, Burundi wanauliza uko wapi usalama.
Usalama, usalama, uko wapi usalama. Usalama, usalama, uko wapi usalama.
Watu wote wanauliza uko wapi usalama. Watu wote wanauliza uko wapi usalama. Makanisani wanauliza uko wapi usalama. Makanisani wanauliza uko wapi usalama.
Usalama, usalama, uko wapi usalama. Usalama, usalama, uko wapi usalama.
Kazi KM inauliza uko wapi usalama. Kazi KM inauliza uko wapi usalama.
Usalama, usalama, uko wapi usalama. Usalama, usalama, uko wapi usalama.
JKM, the funny star. Aha.